Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to ɓoggi jande gafandu hala Mamadou Sama Sewu jam wali sakiraɓe heeɗiɓe. Kabaru Turusiyagal no motti fa hande na wondi etti Allahji e wi ko moniɓe kabaru muɗum ben ɓe holliti wiide heewi fufu yimɓe sappo fogata tourno ben lewru saabi muɗum rafi heɓugol golle heewi sanne. To maari bugu toon le cercle jenne kulle ɗe na wondi dartade seeɗe seeɗe ben e wi gonɓe toon ɓe cikitaɓe jaadinkoɓe na uddinono nokku o ko ɓuuri lebbi joyyi hande. Ana wara wattuji ben joni ben to tumbutu tonno jamara nde holliti wiide ndiyam bonɗam adoto yaltude rubnengaji mabɓe fadde ɗam laɓɓude saabi muɗum ɓe goytigui laamukoɓe gonɓe toon. Ɗin woni sembe kabaruji amen hande bete Alkamsari noga e tati lewru décembre 2021. Bisimilla sakiraɓe. Bangal la Turusiyagal to modditto bismanoɗo hakke temen ɗiɗon yimɓe mbiyanna lewru hande heewi fuf yo client en sappo e wi kumaniɓe kabaru muɗum ben to modditton ndenno ɓe holti wiide ben kambari muɗum nokkuji yogaji uddama hewɓe dunno ben golle mum en boni. Imran Rakilu Mayga won nelaɗo amen to modditton keɗen ko heɓane deux fois sango Alice Sita Sidi ɓe
rafi ndenako o latike sababu uddude nokkule capan tati to touriste en yahanno le temdere noga e ɗiɗi gonnoɗo les régions motti so le hitande 2008 touriste en ɓe waddani baytil mali leydi ni milloji noga e ɗiɗi sefa le hitande 2021 onaye jetti e temeɗe jetti sefa tan woni ko ɓe gatti le baytil mali leydi ni ɗum woni ko nimsiti kanko Moussa Cekura Koulibaly laamiɗo tourisme le région motti
millionji noga e ɗiɗi le hitande 2008 millionji capanɗe joyyi e jeɗɗi le hitande 2019 millionji capanɗe joyyi e nayyi le hitande 2020 le hitande hikkare kalsimo trésor hollite amen on ana fandi hunde fof wala
ton
horejo fina tawa le ka du golɗo ɗatol gotol woni kañidu le wi Adama Traoré rafi ndenago o latike sababu bonnude nokkule fina tawa fa heewi ɗi laamu Badiangara yoga e kulleji fina tawa wujjama wonko suma hendu
mais teguiniga handen torra wonɗo o nukku ladde wala kasin ɓene wondi e asde kaaƴe ɓe waraɓe jooɓa o nukku garwal tata on oɗo ana wondi e keleɗe
ɓeɗade balligu gaɗaɗo fewde ñaw covid o walde yimɓeɗe jogiɓe cuuɗe hotel ngay kañi ko nande muɗum le région motti o kana waɗa noddango fewde hooreɓe leydi faaboɓe anniya muɗum woni fa ɓe mbawa daranade coggu courant ndiyam kaɓe mu'intina cuuɗi mabɓe ɗi donéri dolo woni hoorejo waldeni
woni baringaji moƴƴinade ga yimɓe ɗo ana wuura e muɗum meɗa cotta koñan kan e boisson ji e nandal mum ɗu e tawede fou mi wawa fe yoɓude coggu kural amen meɗa du o yalla laamu on tinno faabo amen
toon ko Imrana Kilo Mayga heɓani studio tamani iwde motti
sacrame am dawi mi totta haklay ma dukka warion bangal bembe amen facebook andu twitter nden sakiraɓe to mari bugu toon ley commune fe mayi cercle jenne yanda joppitama inde Alain nde Alain ƴaɓɓiɗen nden taggal dewrintinal kamɓe ben dugule en nokku oɗon nokku gonnoɗo ley ben no jaadinkoɓe uddi noon a wara lebbi joyyi ben fuɗɗi ben wattude ɗo wonno seeɗa seeɗan ɗum woni ko holti yimɓe gonɓe toon ɓe kar noon ɓe holti wiide ɓe jogui telaji ñamduji e kañi kabaru cellal nden no keɗɗana intal ak bilal ko heɓɓene deux fois sango alisisi jafoɗo
geni mari bugu mo jihadis en ɓe uddino ka uttama caggal jooɗa so haala ƴaɓɓiɗo hakkunde mabɓe kamɓe e dow sonkoɓe ndeɗo fedde landinɗo jooɗa so haala hakkunde mabɓe ana améri en jenne moti wi ɓeɗo yimɓelle nde ñalawma hande o ka deƴƴere wartile nokku o caggal ko guɓɓe jogiɓe kaɓorɗe turti koɓe nardiɓe saabi Allah kan e saabi yimɓe ɓeɓe jiiɗiɓe saabi mbini uttugol gendi no hollitiri wiide goto e gonɗo fedde kumaniɗo hontodirde ɓe yimɓele gonɓe mari bugu ka ana wawi yaade e wartude haajeji muɗum tawede eɓe kasindini e guure kan e cafaje no hollitiri wiide fa han oɗo keƴaɗo gonɗo le fedde ni gueɗe ɗe fuɓɓami aadi wiide wona yoppude gendi no yawiri tawa ɓe jottinayi torda civil fey goto guiɗo geni gondi e région motti guɓɓe kollitaɓe wiide terroriste en uddi ɗum ana heɓa lebbi joyyi fayi goto wawano nadde na dow yaltude le geni mo yimɓe muɗum hasindini hunde fuu hande ɗum woni ko holliti momi kaldi to o
joɗa haalaji bangal région ngaji ɗi ben mali puɗɗi keñen noga ɗiɗi lewru décembre ben ɗum ɗo yo caggal ɗi commune ngaji ɗi cercle ngaji e kañe gonɓe caggal leydi ndi kabaru ndenago ben jande e kañe gotumakoɓe leydi ɗele woteji ko nani muɗum goni muuɗi ben himmeji ɗi kamɓe hawroɓe memata haala muɗum dramano mayga wonko heɓani keɗɗan fo sango Alice Sita Sidi ɓe
bamako ɗo nokku kertanaɗo yimɓe nayeɓe entirteɗo maison des aînés batoji pawi ɗiɗo heɗintingol leydi ndi watta yuruɓele commune ngaji jeegon district bamako ɗo tawanoɓe to ɓe waɗi jooɗa haala mawɗo bangal politique le leydi ni le wimaɓe parti politique en ɓe wala anniyaji lobbi kamɓe ɗum woni laatiɓe sababu so yoppi leydi ni le tiɗɗala mo wonle muɗum hande o won dabareji ɗiɓe kolliti mbawɗi yaltinde leydi le oɗo tiɗɗalla
pelle parti politique di ana han buitere mingem anda jati ko sabi so kals ana watte di pelle politique ji fe goto anda ba jodi yedirte e de pelle politique ji politique ko leedi mali wala hunal dawran ba wodiri mingi hajjira dan le mali ben han bamde pelle politique ji di dam
le wudu leedi ni rafi denago o woni ko wembi himbe be sanni tawanobe tobe ka politique wiida ana yidi dejere warta le region mo en kan ni kule fule leedi mali ni non holitiri wiide kantara jawara holojo cabinet gouverneur région moti
batudi yodo holutunde dejere kan e jam le commune ngaji ni kan le cercle ngaji meden jam on ke yalti moti fa wodi watti ko den di batuji yembe holliti kan ana haja jam e dejere le nukuje den
joda so hala o waran wadde balle didi ko be ngarta faabe kawrado mudun tiagal ido batoji hala mudun waran haaleede le batu mawdo landinaado noga jeddi yaada chapantati lewru december hitane 2021 bo makodo
hebugol kurantu ko jabatu wana fe hunde yafunde fa hande dun edem yottaki tonno denno service goddo hinni kabar mudun e le tiddalla sabi chadele yogaje hunde metune sanne jamare ngonna tonno nguytibe jati lam kobe yalla dabare na hebena kado tiddalla fatia taranelo damen to kolonje to ben kolonje batu wonko ben kedda fostangu sirtibe e alcc
ko torra hewti nukkuji amen golliraade fu ne fota dubi sappo handen fe hunne weldaake hen dum won metti ko holliti yimbe kolonje ba
kurametu e kasoran rabi
ta igol kuran o wakati no mi kasindi ne mako na jaati watta toni hakuna jam le odo wakati golliji amen fuddata do gommi jondo telefono on wala yiti ana tiide juude amen mi ngada golliji goddi panon waji woni ko mi jogi do jonne nange wala sanne du sako batri ngaji amen di heba yiti client an goto witti jom mo yinno sodde boisson na o yaltiti hen sabi ido wudi dum fu e kutteje rafi hebugol kuran o
sumalente atala
lamun kobe kolonje babbe ndu holliti mettum en le kabar o gale wi mebbe be wulliti ken tatteji fu faabe tampi secrétaire général mairie kolonje babon Moussa Doumbia holliti wi o torram ko nati sabe handen nukme on ana lonki yaade yeso
geni kolonje ba wonu ngai marchin tan dun ne modjana yirwere nukko ju wiama ngara gollude kolonje ba a wembeti sabi jamma wala kuran nyaloma du bande 9h yaade midi jamma bande 18h yaade 1h du matin do e hore wana nyande fuku saatu atawa moteur goto tammi jogi on marché ta wakati fu
tegal mudun mere kolanje ba holliti wi imadraj ana wonde wadede to fedde edem nan yalla quran ana hebele cercle on fu ga oli o wakati fedde entretien société yelen kata gendi kolanje bani quran ga de fedde dabe jantude de kabaro
hakke ngaji chapande gallure tumbutu ben do do gallure waliyabe temet tato ben chapane tato na jogi dun ti allahji ben diam cini dam tiagal di ben denagu tiagal ben tacugol robine hewa ka non diam dam woda jamare holiti wide dido wattuji di e dam wojji cuy sabu sona udita robine o wattu juddo fodi dam labude sabi dun ben be ngoytiki lam ko be gallure de dabareji hodi suma jep fiani dun ben ko du fufudun me o wi bangal mudun min wonno to ben tumtuto gedan ko be adu fostango sita siti be alcc
on a fait 3
ne wadi balde joy lafit jam soni janda ngari atan an wodji choy amilani djijan soma je pon wi amen no lafil lawdugon kaki goldiri du wonku welti gite jannan soni wala hebina kaki fa hewa soni heba djian lobban na gite mu labi tuda an wadda torra mawdo do jobgo amen courant fedde soma je pon an han wadde imadraji sabdon gendin ana yaaje yaade jama ana beedo soni wala ni pompinga didi ma tati nare
de faire 2 ou 3 pompage
ani sukulaji gondi e yimbele kasindin be ndi le ngallure tomboktu horebe commune o ka holiti wiide o do kabaru ka wawa jabene de fey be mbibe nardi horebe soma jep tawtana tiddala o jogolal
wakati fu me wulli ton e fedde soma jepne sabdi torraji sabdi na jannan woda bamde romnen fawa rande hikka wakati fa tawan janta yi je ame yarta dan wala jan lobban u yo kulejti ma wawa sudda hannen soni soma jep an lafa me da han kalde dum yalla dabari an taje hen
horebe soma jep tomboktu kanyu enka wala fu ko jabi haltude de landongul ne yimbel ngombel ngallure waliabe teme taton chapantati tati wala no wada so wana munyude fada muye hebude jian lauda do won ko mamadou sama siku hebani studio tamani ko warti yuda tomoktu
ele kabaruji coronavirus sarbe cellal la lidni holti wide wide kenya warde handi chapana jetto e tato mbiyan yimbele beedi ken teme dido sappo jetton chamtanama goto heddi ken denno so mbe rabundal tay kama le nokkuji mber kay sikasu moti tumbutu kidal e bomako bangal yetto med acti covid kedanna ko hebanen musamadi sisto ko du festan usman nyalburi
studio tamani
sakirabe hedibe jamwali e modon alal bar e alkamisare fu acti covid nan hokko on hala landade lande jiddon landade docteur en yontrende docteur hammasi dibe kumini do haybude nyawuji point focal sudu docteur kay kanyu notto landimo kedden jaabuji makko
docteur yalla leldare neddo mo nyaw covid 19 o woni mum do leso goto ana wawi latal sababu wayti de ma nyaw ona
wi partager le lit
yongonga leldade neddo ona wawi latal sababu rabundiral nyaw covid
d'avoir la maladie
yalla bodi ana wawi latal sababu wayti de neddo ge nyaw covid 19 on
non le moustique ça on est formel
bodi kay wa fi waltinde nyaw covid 19 andondun imu fuf fultay dun fa do gonden do
moustique peut transmettre la maladie à coronavirus
Joddar so halda neddo mo nyaw covid 19 o woni mum tawi a memay dum ana wawi latal sababu wayti de ma nyaw on
Si la distance est réglementaire et respectée,
ce sera dit retourner de tabama chadela ngala ne do waw jati gaji dade e nyawdo covid 19 no o do jogola o do tambe kinoto den no nyawdo e gondo bangi mako fuf denoto
si les mesures barrières sont respectées
yalla weedo dirde kulle hakune jeyo kan e choro ana wayi latal sababu wayti de neddo nyaw covid 19 on
Oui, il y a un risque, c'est vraiment un facteur.
Et yo sababu jati kamba dum ko covid o nati lelidi lumuji yogaji udama sabe kilian hebe ngaran dena soni bo duudo nyaw hakuni mabbe o memi kalisi madum no kudde godde mo totata yibe dena so kilian o tawrama nyaw o tan raban commerçant hedibe fuf
échange entre client et commerçant
to kaduden handen e kabaruji pawidi do coronavirus on e tiabo hedade hejoji studio tamani
Sijo Tamani do Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe kabaru amen likedruji dum bi'an en pudran to kay tundo holta wiide nyande talataare de noga go leru decembre ameri en dede pelle yirwere en kanyaji ngaji ben to tondir hakilaji do jogola nyamduji meri ngalure de landini gal do korsal gal fanda mudun yu kalti dalla do hunchangol hore ben mu hejo golle famin gol jamarande e kabaru mutugol tundiji di tundiji wonande ji ngaji gondi tundi to ansongu ton no holtama wiide e gubbe tasiga be totama nyande noga go olir decembre bencuda maje dage e bashnga jimben yo dokkal ONG Catholic Relief Service jagal bonondaji do yimbe tasiga lewru dabbinundu e on wattu goto dun ben ko buri galleji tem ujinere ben buri fufu rewbe e sukabe totama nyamduji wonande ONG ACF antimna na kabaru to mahina do holta wiide men gunguto ben gungutun kobe tem nogo yo jokolbe robe puddi nyande no e golir decembre ben jande e famu golle jardinia ben yimbe nokku makka dugu dun ngohen wanda mudun woni ben hadde jokolbe be yaltude e kanya dun yirwinde nokku o bangal hebgol golle ben hinni de do jande baldi sappo e joy woni ben santri supra nat taka mahina den e kanya adek mali sakra bon timta kabar yammi tunta basar fumta do bembal am 3w.tutomani.org mardo don jom 3321 do set yotre meden magazine